nina mwami Simba omulangira honarebo Kalidi tubuso kubabuzeko
abawuliriza mwena abekumide kubukide fama ndi musanyifu kubabuzako amanyanze honarebo Kalidi Simba ombaka wa mwowe nyonyi nanyini kasanga tia high school sentebe we sazari echa dondo atenga sentebe waba nanyini masomero mwakiso district mwebali nyo nadala muganda wange Thomas sawo wekata denkulaba uliku kukende sawe no
na
hii mwebali nyo wauliza echa dondo east ni guanga liona eno radio ya guanga liona muganda wange
hey, wow. Njagala wetu watandikira kuchamu kwa nuguwa lukaga
wae kizibu Electoral Commission ni nemyo kutegeera.
Eh.
Owe mpapuleze timisa kilo, owe zimisa maso, wakati ebizibu ebiriwo olwaleero. Bebantu bebamu abagame mpapula zawera. Ate olwaleero bebagame mpapula tezawera. So, ebizibu ebimbe tulina mu Electoral Commission ne gwango kutwaliza awamu. Amazima gakyabuze. Musaidi zombi. Abesimbyewo bebesimbyeko Electoral Commission buli omu alwanyisa munne
abavuganya
buli omu alwanyisa munne mbeera yeye eri awo byeze zimu challenges amanyi ze tutatunuulidde ze sinza kugamba omuntu ayingidde university saawe nga asoma asomera kuki wale talina certificate asomera kuki so waliwo ebintu ebimu ebyekyetaaga okukola oba naddala mu lifoomu ze zimu ze bakola mu Electoral Commission waliwo ebintu ebimu balina okutunuulira kubanga bandibadde bamugambira wali nga yeewandiisa kuba balina obusobozi olwedde ataddemu ssente ayonoonya ebiseera ataddemu
obubbi
akubye ebipande ssente azoonoonya kati ate olwaleero ng'ovaayo ng'ogamukola tezikoze eki weewaawo sinza kunenya njuyi zombi naye nga manya wakyaliwo ekijja bangi ojja bawulira ng'empapula teziweze naye nga
lwakakiriza
nga luli babakiriza naye ng'empapula teziweze
kuluno ng'akalulu kawedi
kuluno akalulu
kawedi
nina ebiddako nakati gikyajja na Electoral Commission emisango gyalina mingi nyo jawulira nga bamu abasinga babakunuddeyo naye ate nga be babawandiisa so embeera eri awo muganda wange naye muganda wange walukagga sirina kigambo kyenyinza kugamba kubanga simanyi ansa n'obudde obwa apiiru sikiwa nti nno gye buli naye simanyi oba bw'okola apiiru bakuleka n'ekisigala nga wekiri naye omukisa gw'akalulu gw'obadde ogulina naye abakulwanyisa bangi muganda wange kyekigambo kyenyinza okugamba ensi yafuuse yakulwanira tekyaliko oluganda na mukwano owooluganda lwakutabukira kwakati nootalo lwaba luganda katugambe nga owooluganda ddala yeyabikoze kibi nnyonyonyonyo
lutalo lwaba luganda
bakibiina kimu bwabanga yeyakikoze kubanga ate empuira ye mabega nti si yeyakikoze ne bwabanga si yeyakikoze kibi nnyo naddala mu lutalo olw'oluganda kubanga ekyo ekika tekiriddamu kuba nabantu bakwatagana tumugenda kuddamu kukwatagana ate mpulira omu abadde looya wa munne simanyi oba bituufu so sagala bigenda nnyo ebyo kati bantu nuuliranga kiso kya mbuzi bayinza ogaba eyo tontwalayo
nzikiriza nsooka enzijukiza abantu baffe mwami Shafik Subugai RCC owa Kampala Central tumusuubira okutwegattako kati tulina okutandika naye naye ngatya mwami Simba njagala tutunuulire ebintu bye tulaba kati wakati gwe oli musomesa educationist omubyobufuzi mwoli mu Buganda mwoli ebintu ebimu byendaba ate biri nnyo wano olawijja ebiri kale naye butonotono buli maina bisinze wano kugenda mu maaso oba tubanga tubennyini abeeteme enteega
kati nga tetunagenda mu maaso embeera gye tulimu olwaleero ya byakulonda tulina ba stakeholder betugamba nti bebali mu kulonda tulinamu Electoral Commission tulinamu poliisi tulinamu abalonzi
abavuganya
tulinawo abavuganya tulina be bavuganya tulinamu civil societies tulinamu civil societies
tulina abatunuulizi
b'ebyobufuzi kati ababantu
international community
banamawulire nawulidde nga wamu bababoggolera mwe muddeeyo temusigala wano mu ggwanga ekyo nekinkanga so bintu bingi ne bwe tutunuulira buli muntu alina challenge ku bantu abo betwogerako bwe tugamba ku poliisi esussiza amaanyi naddala wano mu Buganda g'amaanyi gasusse ate n'obukambwe bungi oba poliisi lwakuba okukyusa erinnya lyayo nawe kyaleeta obuzibu
Uganda Police Force
kubanga lulibo tuwali tujita
Uganda Police Service
tuwali tujita Uganda Police Service neka tibaji teka ku Uganda Police Force chitekeza ulite ino kule inakukweze samani kukuba kukube inakukumi iladala uba tudeo kulinyari ya fekade wakati bulichimuchi kukweze sa batu genda maje amaje genda kuzinono tegacha alinga gali ya agenda amaje gasaguli iladala niwe kulinyaku ni wansi kumotoka batu genda kubalunzi aba wabizi nabati na uba afuza chizibu uba sanganga ne polisi na uba kulati bajirumba batu genda kubana maulili uba sanganga na beya ude mutaidi
uba
kuze mulimu kubana maulili usanga abamba wagira side na bagate wagira
side uno bangi balaze kibache bakala jawe
uyo maji unalaga kala yi uja kwa isanga buke denge ili ili wechi kofi na ato sisi wake deko wano sakala mkwate buvi
uwa chakula bilako uwa
chakula bilako NTV nojira wa denge
na mchimio
side yeri mchimiofu so simanyi wabako chivayo nechila guomu la maguwa na mawile mchili so mbele nojetulimu abantu bali meduo kulima mimbi zaabwe kati cha ugulani kanti kampeo chukula bila kwa chukula singa wa mwleka na akubala leze na agena singa te wali intasanki na yu wa polisi wetakuba dia gasi tefuna mirimu chunachochi inkanga wa polisi wetakuba mirimu na yechi inkanga nolimi wetukoze saa ngatuo gereli abantu wababa na maulile wababa antu nasi fenyini tulabu olimi
ababuganya
ebigambo vio tuweweleza vio na bila galutaro onzo kwesa nganga omu aliku ate abantu balo wazanti abali kubukule embeze wano baba MP baba mayo baba hachi balo wazambo vila ino bufi lako ni wabela kwa paka basi ndike vigambe vikanga
baikame ntube basi ngobu chagwa
baliba kambwe balo wazanti vidye bifo vya chika wabi ya sikirano kechizigo echiri woso tule medoku watu kubuna anjezi wabu wafi kunjuri zombi singa mli omu alimolo bimbiru wana wama uli ni reporting kitu noja kwesa ngo muntu bamukubi oluyiru ngagamba bamukubi empi mutwaro bali ngeri je bazanya mu film obo simanyo bontegera bulungi
ditegera
police naye go okulu mulimu gwayo ntegenda kuba besi mbe bali ke bakume bukumi ebatangire to itawano abali mbuyinza bakwese bulungi obuyinza bwabo wacho njagalo okutegeza dine gwanga ne bwokolotya ne bwokolotya wajja kubeera wekiseera welikyukira lwakuba okukyuka tegenda kuba kwa mpaka kugenda kuba kwa mirembe enkyukakyuka bwebejja tebagikaka enkyukakyuka yeereeta
ebeetuuse
bwolaba e Sudan yava ku mugaati bwolaba ensi zogenza olaba omuntu obadde bujjawo obuleeta enkyukakyuka so namwe abali mu buyinza mukitegeere wadde muliwo olwaleero naye nkya mugenda kuvaawo oba oyagala oba toyagala abantu bano ogenda kusigala ng'oba obaagala era obagenda kusigala ng'obalaba so bintu bingi byetulina okugoberera muganda wange okubanga
bwe tutunuulira ng'owa like gwe prediction iyo bainkamenti banaawera abakomawo oba tugenda kulaba ku mulundi guno tugenda kulaba new blood
ekizibu ekiriwo bainkamenti bagenda kudda batono okuleka abali jemeka kasiza ku bibiina kubanga abantu engeri gye bategeera politics kati atabuseemu community politics mutegeera nga kyakulya obweyagala oba toyagala tebagenda bizzaawo binombo muna member wa parliament agenda tukolera mateeka nedda ebyo abantu tebakyabiraba nga bantu agenda tuteeseza agenda teeseza lubuto lwe na famire ye kati abantu eyo embeera yazzeewo obweyagala oba toyagala omubaka wa parliament ng'oli mukiise mu parliament omazeeko ekitanja toyina kyosakidde bantu bo ekyamazima togenda kuddayo kino kyogera wano nga n'ensi eraba kubaka ti abantu baagala obasakira abantu balina business yes bino byetwogerako si mirimu gya mubaka naye ate kisaanidde tobasasa ebyuma biri manguudo tobasakidde eddagala mumalwaliro tobasakidde kendeeza ku misolo gya gavumenti gyewe ginyigiriza abantu ba wansi tosase bowaholo mazzi kati amazzi gaafuuse kizibu mu Uganda yonna National Water waali takyamala tobasakidde bowaholo olina obusobozi abamu bali ningira dala ku gavumenti eriko olwali tolina kyamaanyi kyokoze
gwe weesibye kukimu kubateeseza enguudo zibatta
zijjudde ebinnya ebintu ebyo
naye ng'oli muteesa mulungi mu
palamenti nnyonyo bakuwulira oteesa n'ennyenje ne zigwa ekyamazima bangi tebagenda kudda naddala abamu abali ku ludda olw'opposition kubanga bwe baagenda tebadda
ab'opposition bokadda baagenda nti nze ndi ku manvuuli yendeese
jentunulira
neera bila ukudambandu
olaba abamu baba wa obukulu na baba ilaba minister simanya uvi intana affairs wa simanya external affairs wagenda batiseza vyeweru iwabwe tevada so kintu chamanyi nye chiri wumu kwa ngabantu baba kwetaga bino byoliko mboteseza abantu abantu tebakyabira ba abantu
babungi nyo tesereza abali ebweru
otesereza abali ebweru naye abali munda tokola ki enje goye getu ko kugwa nebera mu kitezi gwe notwala yo ekitiyo ne nkumbi naye nga abantu abali obite balina kyakulya olokuba oli mbako otesa bulungi nogenda noba kudalira so bintu bingi kati abantu yo atunulira olwalera abalonzi tebakyalimbwa limbwa
Ampliza tukyali mu programu ya FM kuba nsonga tulinda RCC agenda kutwega tako gwe ayagala okutesa na fingo ogenda kutesa ngo ita ku kibanja kya WhatsApp noti musambu nana satu noti noti habiri musambu nkaga mukaga kuogenda kusindika message yo to sindika ya dobozi sindika ya bubaka obuwandike una njagala tutunulire olwaleero mu kampeini zino zemulimo kuba muziri wakati mubulaina kuleero bwe ziba mwenda mubulaina kunga anamo muzi zentono biki ebisinga okuba challenging mwe bye musanze mwe abavuganya
ekisooka obwavu bungi obavuganya obwavu bungi ate nga bwe nagambye tekyali kulimba nti oba oyina ssente oba toyina okitegeera ekirala abalonzi tebasomeseddwa bulungi biki bye balina okugoberera n'okukola kubanga abalonzi oba tebasomeseddwa tebategeera kiki mbaka wa paalamenti
kyalina
kukola ate naddala bw'aba anoonya akalulu kiki kyalina obagamba okwonoona ebiseera n'obudde nga tulwanagana poliisi erwanagana n'abantu abeesimbyewo banaffe ffennyini waliwo okuba nga tulwanagana
n'abeesimbyewo bennyini
n'abeesimbyewo bennyini bennyini poliisi okuba nga yeetaba mu kulonda kuno ku sayidi zombi tewadde beetu bantu kuba nga bakola ki nga beesimbyewo electoral forces tulina forces eziva mu electoral commission naye nga zikozingiddwa bantu bannakimu oli najja n'akulwanyisa naye ng'ayita mu electoral commission nga bw'olaba ekyabaddewo omusajja yeesibye ku lujegere naye nga osanga empapula ze zaakoze ki zaabadde ntuufu ekirala independence electoral commission teriiwo electoral commission teri independent ebintu byekola efuna order from above bikosezza nnyo enzirukanya ya kampeyini zino zetulimu olwaleero so ebintu ebyo wetuba twagala embeera eterere singa mu mbeera eno eriwo gavumenti ebaesomeseza abantu omubaka wa paalamenti kyalina okukola bijja kendeera ebizibu bajja tegeera nti omubaka wa paalamenti
mami Simba njagala tutunuulire ebintu bye tulaba kati wakati gwe oli musomesa educationist mu byobufuzi mw'oli mu Buganda mw'oli ebintu ebimu byendaba ate birinyowa awala bijye birikale naye bwe butonotono obuli maina bisinze wano kugenda mu maaso oba tubanga tebennyini abeetementeega
kati nga tetunagenda mu maaso embeera gye tulimu olwaleero ya byakulonda tulina ba stakeholder betugamba nti bebali mu kulonda tulinamu electoral commission tulinamu poliisi tulinamu abalonzi
abavuganya
tulinawo abavuganya tulina be bavuganya tulinamu civil societies tulinamu abakungu civil societies
tulina abatunuulizi
b'ebyobufuzi kati ababantu international community banamawulire nawulidde nga awamu baba boggolera mwe muddeeyo temusigala wano mu ggwanga ekyo nekinkanga so bintu bingi ne bwe tutunuulira buli muntu alina challenge ku bantu abo betwogerako bwetugamba ku poliisi poliisi esussiza amaanyi naddala wano mu Buganda g'amaanyi gasusse ate n'obukambwe bungi oba poliisi lwakuba okukyusa erinnya lyayo nayo kyaleeta obuzibu
Uganda Police Force
kubanga luli bwe twali tugiyita
Uganda Police Service
Uganda Police Service ne kati bagiteekako Uganda Police Force kitegeeza buli kyeyina okukola erina kukozesa maanyi bwe kuba erina kukubira ddala oba tuddeyo ku linnya lyaffe kadde wakati buli kimu kyekozesa bwe tugenda amagye amajege naku zinono tegakyalinga gali agedda amagye gasabulira ddala ne bakulinnyaku ne wansi ku motoka bwe tugenda ku balonzi abawagizi nabantu nabo bafuuse ekizibu obasanganga ne polisi nayo bakola ki bagirumba bwe tugenda ku bannamawulire obasanganga nabo beyawudde mu tayiri tebakoze mulimu gw'abannamawulire osanga abamu bawagira side ena abalala tebawagira side
olono bangi balaze kibaki bakala zaabwe
buli omu ajja yonaalaga kala ye ojja kwesanga bugedde nga eri eri ew'ekikofiira ate sigogeddeeko wano saagala munkwate bubi
bukyakulabirako
NTV n'ogiraba ate nga
ekinyo
side eri mu kimyufu so simanyi oba gukivaayo ne kiraga omulamwa gw'obwannamawulire bwe kiri so mu mbeera eno gye tulimu abantu balemeddwa okulima emmimbi zaabwe kati kyagulanyi kanti kampa ekyokulabirako kyagulanyi singa bamuleka n'akubalaleze n'agenda singa tewali nsasaddu naye oba polisi bwetakuba diagasi tefuna mirimu ekyo nakyo kinkanga oba polisi bwetakuba mirimu naye kinkanga n'olulimi lwe tukozesa nga twogera eri abantu oba bannamawulire oba bantu nafe fenyini tulaga olulimi
abavuganya ebigambo
byetwewereza byonna biraga lutalo oyinza okwesanga nga omu ali ku ate abantu balowooza nti abali ku bukulembeze bwonna oba bwa MP oba bwa mmeeyo oba bwaki balowooza mbu balina obufiirako ne babeerako paka basindika ebigambo ebikanga
bayikamenti be basinga obusagwa
bali bakambwe balowooza nti biri ebifo bya kika oba bya nsikirano kyekizibu ekiriwo so tulemedde okukwata obuvunaanyizibwa bwaffe ku njuyi zombi singa buli omu alimu olubimbi lwe owamawulire ne ndipootinga ekituufu nojja kwesanga omuntu bamukubye oluyi lumu ngaagamba bamukubye empi mutwalo bani engeri gye bazanyamu firimu simanyi oba ontegeera bulungi
kitegeere
polisi naye eiga okukola omulimu gwayo ntegenda kuba beesimbi ebaleke ebakuume bukuumi ebatangire toyita wano toyita wano toyita wano abali mu buyinza bakozese bulungi obuyinza bwabwe kuba kyo njagala okutegeeza line eggwanga ne bw'okola otya ne bw'okola otya wajja kubeerawo ekiseera welikyukira lwakuba okukyuka tekugenda kuba kwa mpaka kugenda kuba kwa mirembe enkyukakyuka bwebejja tebagikaka enkyukakyuka yeereeta
ebeetuuse
bwolaba e sudaani yava ku mugaati bwolaba ensi zoogenza olaba omuntu obadde bujjawo obuleeta enkyukakyuka so nammwe abali mu buyinza mukitegeere wadde muliwo olwaleero naye nkya mugenda kuvaawo oba oyagala oba toyagala abantu bano ogenda kusigala ngaoba obaagala era obagenda kusigala ngaobalaba so bintu bingi bye tulina okugoberera muganda wange okubanga
bwe tutunuulira ngaowa like gwe prediction iyo bayinkame nti banaawera abakomawo oba tugenda kulaba ku mulundi guno tugenda kulaba new blood
ekizibu ekiriwo bayinkame nti bagenda kudda batono okuleka abali gye beekakasiza ku bibiina kubanga abantu engeri gye bategeera politics kati atabuseemu community politics emutegeera nga kyakulya oba oyagala oba toyagala tebagenda bizzaawo bino mbu memba wa palamenti agenda tukolera mateeka nedda ebyo abantu tebakyabirabanga
bantuagenda
tuteeseza agenda teeseza lubuto lwe na famire ye kati abantu eyo embeera yazzeewo oba oyagala oba toyagala omubaka wa palamenti ng'oli mukise mu palamenti omazeeko ekitanja tolina kyosakidde bantu bo ekyamazima togenda kuddayo kino kyogera wano nga n'ensi eraba kuba kati abantu baagala obasakira abantu balina bizinesi yes bino bye twogerako si mirimu gya mubaka naye ate kisaanidde tosasa ebyuma birima nguudo tobasakidde eddagala mumalwaliro tobasakidde kendeeza ku misolo gya gavumenti gyewe ginyigiriza abantu ba wansi tosasa ebowaholo mazzi kati amazzi gaafuuse ekizibu mu uganda yonna national water waali takyamala tobasakidde ebowaholo zolina obusobozi abamu baliiningira ddala ku gavumenti eriko olwali tolina kyamaanyi kyokoze
gwe weesibye ku kimu kubateeseza enguudo zibatta
enguudo zibatta zijjudde ebinnya ebintu ebimu
naye ng'oli muteesa mulungi mu palamenti
nyonyo bakuwulira oteesa n'ennyenje ne zigwa ekyamazima bangi tebagenda kudda naddala abamu abali ku ludda olwopozishoni kubanga bwe baagenda tebadda
abopozishoni bokatta baagenda nti nze ndi ku manvuuli yendeese
gyentunuulira
naye erabira okudda mu bantu
olaba abamu baaba wa obukulu ne babeera ba minisita simanyi ob internal affairs oba simanyi external affairs bwe bagenda bateeseza beebweru ewaabwe tebadda so kintu kyamaanyi nnyo ekiriwo mu ggwanga abantu baba bakwetaaga bino byoliko mbu oteeseza abantu tebakyabiraba abantu
bulungi nnyo oteesereza abali ebweru
naye abali munda tokola ki enje goye getu kukugwa nebeda mwechitwezi gwe mwotwala yo ekitiyo nenkumbi nenga abantu wabali uvite baina chakulia olokuboli mbako otesa bulungi nogena noba kudalila so bintu bingi kati abantu yu watunuli lolwalera balonzi tebache alimbwa limbwa
ampliza tuchari mprogramu ya femu kubansonga tulinda RCC agenda kutwega tako gwe ayagala okutesa na fingo ugenda kutesa ngo ita kuchibanja cha WhatsApp noti musambu nana satu noti noti habiri musambu mkaga mkaga kugenda kusindika message yo to sindika ya dobozi sindika ya bubaka obuandike unaribu njagala tutunulire olwaleero mu campaign zino zemulimo kuba muziri wakati mvulaina kulero bwe ziba mwenda mvulaina kunga anamo muzize entono biki ebisinga okuba challenging mwe bye musanze mwe abavuganya
ekisooka obwavu bungi obavuganya obwavu bungi ate nga bwe nagambye tekyali kulimba omuntu oba oyina ssente oba toyina okitegeera ekirala abalonzi tebasomeseddwa bulungi biki bye balina okugoberera n'okukola kubanga abalonzi oba tebasomeseddwa tebategeera kiki mbaka wa palamenti
kyalina
kukola ate naddala bw'aba anoonya akalulu kiki kyalina obagamba okwonoona ebiseera n'obudde nga tulwanagana polisi erwanagana n'abantu abeesimbyewo banaffe ffennyini waliwo okuba nga tulwanagana
n'abeesimbyewo
bennyinibesimbyewo bennyini polisi okuba nga yeetaba mu kulonda kuno ku sayidi zombi tewadde beetu bantu kuba nga bakola ki nga beesimbyewo electoral forces tulina forces eziva mu electoral commission naye nga zikozingiddwa bantu bannakimu oli najja n'akulwanyisa naye ng'ayita mu electoral commission nga bw'olaba ekyabaddewo omusajja yeesibye ku lujegere naye nga osanga empapula ze zaakoze eki zaabadde ntuufu ekirala independence electoral commission teriiwo electoral commission teri independent ebintu byekola efuna order from above bikosezza nnyo enzirukanya ya campaign zino zetulimu olwaleero so ebintu ebyo wetuba twagala embeera eterere singa mu mbeera eno eriwo gavumenti ebaesomeseza abantu.